ekhaya mkhona.
Sibambe sibini kusikhona kanti ke thina mphulaphuli sibaleke sikhalezile sijonga ke kudlwana ndlebe lwethu sinalo kwakunye naye ke Miss Unathi nako kwakunye naye Mr. Vusumzi Dlamani nabasuka ke phayana ke kwi-ofisi yomkhuseli wolomntu. Masiqale ngaye ke usisi Unathi masikubulise sisi sikwamkele kwinkonjana Community Radio. Ndicela ubulise nakumphulaphuli kaye.
Mandibulise msasazi, ndibulise nakubaphulaphuli basenkonjane Community Radio.
Mr. Madlamini masize kwetata, ingaba kunjani kusikhulwa namhlanje?
Sibulele kakhulu msasazi ngethuba osiyiphalona, sibulele nakubaphulaphuli emakhaya.
Ngokufutshane nje njenezama, ingaba mhlawumbe yintoni iofisi yomkhuseli woluntu?
Okay, enkosi kakhulu msasazi. Elinye imibuzo ndayiphendula, uMr. Dlamini uza ku-edisha kwizinto endithenda ziphendula msasazi. Iofisi yomkhuseli woluntu msasazi, njengoba izichaza, iofisi ekhusela abantu ekuxhatshazweni ngurhulumente. Iofisi ke esebenza njengosompempe phakathi kwabantu norhulumente, jonge into yoba ngabana zonke izinto zihamba kakuhle na. Iofisi ekhelwe phantsi komkhathi kwenalapha eMzantsi Afrika le kuthiwa yi-constitution. Xa usiya phaa kwi-constitution kusahluko sesithoba uzawufika kuthethwa ngeofisi ka-public protector kunye nezinye iiofisi. That's why ngamanye amaxesha sibizwa ngoba sizi-chapter 9 institution kule ofisi ka-public protector. Iofisi ka-public protector ke ibakhusela njani aba msasazi? Ibakhusela ngokuba yenze uphando. Xa ethe umntu wafaka isikhalazo kule ofisi ka-public protector, sineqanduva lokuba njenge-ofisi ka-public sisiphande isikhalazo sabo sakhe, and then koko sinike le nto kuthiwa ngumkhombandlela, i-remedial action, and then koko ke sikhuphe ingxelo siyi-ofisi ka-public protector msasazi. Yiloo nto ke i-ofisi ka-public protector.
Mhlawumbe uMr. Dlamini angathi abe uyazidandalazisela ke ngento yokubana isebenza kanjani iofisi yomkhuseli woluntu.
Okay msazi, sibulele. Ngiyacinga uba umlingane wam Unathi ibeke kakuhle le ndaba ukuthi acacise ukuthi i-ofisi ye-public protector ngabe yini umsebenzi wayo. Ngamafuphi nje, this office of the public protector is actually there to assist in all spheres, from national, provincial, including local, to ensure ukuthi abantu bayazithola izinkonzo, iy'khalazo abanazo, with issues of governance. Public protector can investigate that and get to the bottom of it, so that at the end of the day, the public protector can be able to assist and strengthen the constitutional democracy in the country. So we do that through investigations. Now our investigators, like in case in the provincial office, in the regional office, in Tata, where the public can reach us and lay their complaints, and then we investigate all those complaints within the public service, and then assist the communities with whatever complaint that they have against the government, any sphere or any tier of the government for that matter.
Oh, mhlawumbe mhlekazi wam ndiyeva nosis Unathi nithetha ngezikhalazo ezithi zibe ziyasiwa. Zeziphi ezi zikhalazo ziye zibonakala into yobana zifanele ukukusiwa ku-public protector?
Ikhalazo can range from issues of service delivery to even day-to-day or bread and butter issues. For example, you can come and complain about an irregular billing by the municipality, or for example, lack of service delivery. Say, umasipala apha mhlambe elalini aninamgwaqo, to say, ugogo or umakhulu apha ekhaya since a-aplayele i-pension yakhe kwasasa 2 years ago ukuze kube manje akayifumani. To say ugogo or utatomkhulu apha since a-aplayele i-ID or umntwana apha ekhaya a-aplayele i-ID kwa-Home Affairs ayibuyi kuze kube ngoku kube 2 years, or apha ekhaya sisendistini yendlu ye-RDP sikhakaze sifumane and akuna communication esiyitholayo from i-government. So those are the types of complaints. Angeke ngikwazi ukuzilisa one by one, but I'm just giving you an example. Those are all types of complaints that the public protector angakhona ukungenelela kuzo, ancedise umphakathi athole ukuthi ngabe yini inkinga mhlambe ephathelene nokuthi edimba ukuthi mhlambe igovernment or an entity of the government for that matter ingakhona ukuthi inceda abantu ngekhalazo efana nalezo, then we are able to intervene and get to investigate such issues.
Mhlawumbe sizunathi ezisikhalazo kunyanzelekile into yokubana mayibe yinto eyenziwe ngurhulumente, okanye mhlawumbe umntu nesikhalazo ngakwi-private company ethile mhlawumbe okanye is a private hospital angakwazi ukuze kwi-office ka-public project.
Okay, Nata, I will hand over to you. Yeah, no, it's basically the government. We investigate the government conduct, but since I'm last year, for example, in a matter within the mandate of the public protector, I'm not sure within the private company, the private person. Advice which Mela Yenzeganja and Domuntu and refer him to the relevant board. But let me, I think, Mela Unati, a column which I supplemented like Gule Anzale.
All right, and just a call, Mr. Jamin. As Baba said, Mr. Jamin, Yanisina, we only investigate U government, Kunene Ahendes Gahulumend, because the agencies of government, like OSASA or SANDRAG, Siakwaz Monogba investigate and the Office of Public Protect. Correct, as Baba Chilma asked, like Elizanda, Umdukil Chilo, to Zilipu, Sinekanduva, Lubangabana, Ete was the Fagis Kanazo, Sinkabi, Umdum Sasaz, Sichilubangabana Gayat, and this is the Gulum Sasaz. If ufaka isikhalazo malunga nebank, siyakwazi ukuresearcha ku-bank ombudsment. If mhlambi mandithi ufaka isikhalazo apha ekuhlaleni msasazi utyholwa ngokuthakatha, ndenza umzekelo, uza ku-office ka-public protector, loo nto ayinanzi ukwenza norhulumente kunye ne-private entities. But siyakwazi ukucebisa into yoba ngabana uye kwi-human rights or ku-gender commission ufake isikhalazo sakho khona msasazi. Asithi hayi asizokwazi usiphanda isikhalazo sakho sibe siphelele apho, kodwa ke siyakucebisa.
Wow. Ingaba ke ngoku sisi izikhalazo ezifakwa njani kwi-ofisi yomkhuseli woluntu, because thina bemakhaya into ka-public protector siyazi uba ungumama obusisiwe Mkhwebana, enye nenye asiqiniseki ndokokubana mhlawumbe ekwenzeka kanjani ukuze abuyophanda into.
Okay, mntasazi, before i-COVID-19, njengoba mna ndizinyawo kunye namehlo office ka-public protector, besihamba mntasazi ke zingekavalwa izinto, sihambe sivizithele i-communities, sicacisele gabalala nge-office ka-public protector. Kodwa ngoku kuya ezireyidweni kukuzama ukuvala loo msantsa, kuba kaloku asisakwazi ngoku kuya ebantwini sibacacisele ngeoffice ka-public protector. Xa siye ebantwini ke mntasazi abantu, and then emveni koko sithathe izikhalazo zabo siye nazo eofisini yethu. Kodwa ke ngoku asikwazi ukuba ngabana siye ebantwini, abantu bayakwazi into yoba ngabana babhalele kwiofisi yethu through i-emails, through i-fax msasazi, bafowunele kwiofisi zethu. Ezo nkcukacha ke ndizazinikezela xa sigqiba le interview into yoba ngabana zeziphi iinumber zethu, i-fax ne-email apho umntu angakwazi into yoba ngabana afake isikhalazo sabo. Uyakwazi ukuya nakwi-website page yethu, umntu akwazi into yoba ngabana afake isikhalazo sakhe msasazi. Uyakwazi ukusifowunela nathi as outreach officers, umntu afuna unceda ngesikhalazo sakhe. Siyakwazi ukubanceda abantu navaya ooWhatsApp, simcebise ifuna isikhalazo funa usithatha, sisithathe isikhalazo sakhe sisise kwiofisi ka-public protector. Sizama ke ukuba sikhawulane nabantu ngexesha le-COVID-19.
Kumaxesha amaninzi uyofumaniseka into yobana kuthiwa kuphandwa into ngo-2020 eyayifakwe ngo-2016 okanye ngo-2015. Ingaba zikhawuleza kangakanani ukuhoywa izikhalazo nempendulo ukuze zibe ziyakwazi ukufikelela komntu akwazi ukuncedakala?
Okay,
nikezela kuMr. Dlamini. Mr. Dlamini? Yebo, msasazi, bonga kakhulu ngethuba. Kusho ukuthi public protector njengayo wonke ama-organizations, sinathi la sinama turnaround times for enye nenye into esiyenzayo. Kusho ukuthi investigation yethu ama-complaints ethu siwaclassify khona siwabiza ama-early resolution, khona siwabiza ama-SD, service delivery issues, khona siwabiza ama GGI, good governance and integrity. La esiwabiza ama-ER is ne turnaround period ye-9 months. And then lana aswabiza ngokuthi ama SD ne turn around the 12 months bese ke lana amade kakhulu ama GGI sayisibe ne turn around through 24 months. So lokhu kwenziwa indaba yokuthi i-complexity ya each case ayifani. Zothola ukuthi elo resolution matter, for example, si-investigator i-complain la ukhala khona ngokuthi hayi le bill engiyitholile kwamasipala angiyitholi kahle, ngathi abayenzanga kahle. So ma uyibheka leyo nto leyo into elula vele ngeke ize athathe isikhathi eside kakhulu, ngoba sofuna ukwazi, for example, njenge-public protector ukuthi umasipala ufike kanjani ukuthi akudile le mali asuke kudile yona. So akusiyo into engathatha isikhathi eside leyo. Siyazikhona nokuthi sisebenzise ezinye iy'ndlela esizibiza ngama-alternative dispute resolution, nalazi vele sibize khona all the parties u-complainant noma mhlawumbe nayo le i-respondent leyo, depending ukuthi nomasipala noma ubani, to a round table debate bese sikhona ukuthi siyisolve masinyane leyo nto leyo. Sometimes it's all ukuthi isolve within a month.
Okay.
But-ke njengoba de ngisho kuwo wonke ama-case dependa ngokuthi i-classification yayiyiphi, but sinama-turn around times. Siyaye futhi si-communicate-ke nama-complainant wethu in terms of ama-service standards wethu. Every 6 weeks siya-communicate-a no-complainant wethu, simtshele nge-progress ye-case, simnikeze i-feedback ukuthi ahlalazi ukuthi i-case yakhe ihamba kanjani. Sasazi.
Wow. Ingaba ke ngokumhlekazi xa ndithe ndabe ndiyofaka esi sikhalazo mhlawumbe esingazudinga ke ndizobe mna fofu esi sikhalazo ndisifakayo ndifuna ukuqinisekisa into yokobana andizuvela ndingakwazi into yokobana ndilufumane ukhuseleko olunjalo okokubana ndingaveli mhlawumbe kukhona le crime ndiyibonayo kodwa ndingakwazi into yokokubana ndibe ndiyakhusela yilo ofisi yomkhuselo olutho.
Yebo, kunjalo msakazi, siyayikhuthaza kakhulu leyo nto leyo because i-ofisi yomkhuselo oluntu it's one of ama-custodians ale act esibiza ngo-Protected Disclosure Act, ngamanye amazwi bathi Whistleblowers Act. Si-encourage ukuthi-ke abantu bakhona ukuthi bezoreporta iy'galazo zabo la ku-public protector anonymously.
Okay.
And then siyakhona ukuthi si-hide i-identity yakho siphinde siyivikele ngaphandle kokuthi si-compromise si-ensure nanokuthi you won't become victimized by the virtue of being a complainant in the office of the public protector. That remains one of our priorities, to protect the identity of the complainant in the circumstances where the complainant will prefer to remain anonymous.
Hayi, akhona into nyongeza uyithethe yonke umuntu Dlamini.
Ingaba ke ngoku sisunathi i-public le office yenu niyakwazi na into kokubana niqhube uphando kungekho mhlawumbe umuntu uyeweza ngaphambili ezisa isikhalazo mhlawumbe ngento enithe nabe nani niyayibona okanye ngento mhlawumbe kube kuthelwa ngayo?
Umsasazi, office ka-public protector iyakwazi ukuqhuba uphando umsasazi kube ngekho mntu ufake isikhalazo esithile ngokubona into yoba ngabana kwamanye amaxesha kwenzeka ntoni na. Iofisi yomkhuselo loluntu iqhube uphando olulolwalo lodwa umsasazi kungekho complainant ifake isikhalazo.
Yebo msasazi, there's a couple of investigation khona la ephondweni esesiwaqalile njengo-ofisi yomvikela abantu ngaphandle kokuthi kube no-complainant ofikile wazofaka leso sikhalazo. I'm sure uzokhumbula usuke wabona lapha ku-mainstream media i-public protector ingenelele ey'ndabeni zey'bhedlela yenza ama-inspection khona la ephondweni. Leyo that's one of the example of ama-cases la esiqalele thina ngokwethu njenge-office e-public protector ngokuba concerned through ama-report besiwathola ukuthi no isimo asikho sihle ey'bhedlela zikahulumeni. Sase singenelela-ke siyo-check-a yonke le nto sibhizi ngaleyo investigation sizophothula ngingazalanga uphenyo lakhona siphinde sikhiphe ne-report yakhona si-table to the authorities that are responsible for the health nama-recommendation ukuthi isimo singenziwa ngcono kanjani ey'bhedlela la ephondweni.
Nisathetha ngobana niyaphanda niqinisekise into yokokubana kwenzeka kakuhle. Now niqinisekisa kanjani ke ngoku uba kukhona abantu bethe babe bophula umthetho baye bajongane nengalo yomthetho ncakasana after nigqibele ukuphanda?
uzokhumbula ukuthi ngasekuqaleni wale interview nathi we indicate ukuthi as investigating nje kuphela bese kuphelela lapho siyayisenze ama recommendation ngamanye amazwi iy'ncomo ukuthi kumele kwenziweni ukuthi leso simo leso si-rectify. So masithola ukuthi kunabantu responsible for that particular maladministration or improper conduct, so it's recommended ukuthi kube nama disciplinary steps kumele athathwe depending on the nature of maladministration, or sometimes it's recommended to other public bodies, for example such as SAPS, the NPA, the Hawks or the SIU, ukuthi bangenelele ba charge futhi labo bantu labo criminally if the evidence yethu ibonisa ukuthi there is a criminality on the part of the people that were found to have committed that maladministration.
Mhlawumbe njengoko ufumanisa into banemva kwexesha elithile upublic protector uyatshintshwa, ingaba ke ngoku isikhalazo endithe ndabe ndiyasifaka phambi kokokubana makabe uyatshintshwa, amathuba kokokubana masibe siyalandelelwa mangakanani?
No, msasazi, uzokhumbula ukuthi i-institution of the public protector will always be the incumbent says a non-renewable period of 7 years. I think the current public protector is fifth of court public protector. So there is always a continuity. The institution will always be there, even if now, as Mr. Dlamini, I'm saying, I'm officing the public protector. It does not mean with the office is building a circle. The investigators will always be there. The office will always be there. There will always be continuity.
Sisi unathi nihamba kwi-outreach uyayazi apha emakhaya into okokubana yonke into engathi izosisa ukubana umntu makafuna ukusa into kwiofisi yenu, omnye wombuzo mhlawumbi baye babe nawo into okokubana ndizobhatala malini kule nto, ngoba into enento ezophandwa mhlawumbi kungangathi kufuneke kube khona imali emandiyikhuphe, ingaba ke ukuxabisa malini kufumana uncedo kwiofisi yenu?
Okay, msasazi, enkosi kakhulu ngombuzo. I-Office ka-Public Protector, msasazi, isimahla. Xa uthe wafaka isikhalazo kwi-Office ka-Public Protector, uphandelwa isikhalazo sakho side sibe kanti siyavalwa, ungabhatelanga nesenti, msasazi. So akho mali ibhatalwayo xa uphandelwa isikhalazo sakho kwi-Office ka-Public Protector.
Mhlawumbe sisi ukuqinisekisa nakumphulaphuli ophulaphuleyo njengangoko ozothi kungenzeka ukuba le office ka-public protector ayizukwazi ukubakhusela if mhlawumbe umntu usa isikhalazo ngakurhulumente olawulayo, ngokubaqinisekisa ngokubana le ofisi izimele, ayithibe i-influencer lifuthe lozopolitiko?
Hayi msasazi, i-office ka-public protector yi-influensa lifuthe lezopolitiko. Thina siyi-office ka-public protector njengoba senditshilo ngathi asikho phantsi korhulumente, ngathi thina sityhilwe phantsi komgaqo kuchapter 9 we-constitution yelaseMzantsi Afrika. Asiripoti korhulumente msasazi, so asi-influenswa lufuthe lezopolitiko, siyi-office ezimeleyo.
Butshilo ke kwapha kudlwanodlebelo yethu into yokokubana uzothi ube ushiya i-numbers okanye ke nendlela abantu abangathi babe bayakwazi ukuxhumana nani ngenxa yemithetho ke ekufuneke siyilandele yayo ke i-COVID-19, bengazukwazi into yokubana bafikelele ngqo ezinyaweni zenu okanye kwii-ofisi zenu. Ndicela usiphe ke sisi ezo details.
Okay, msasazi, okokuqala abantu bayakwazi ukufaka isikhalazo ngokuya kwiwebhusayithi yethu engu-www.publicprotector.org www.publicprotector.org, umntu afake isikhalazo sakhe. Msasazi, ke sinayo ne-Facebook and Twitter handle page yethu, umntu angakwazi ufaka isikhalazo kuzo social media. Facebook page yethu ngu-Public Protector South Africa, i-Twitter page yethu ngu-Public Protector, umntu angakwazi nalapho uyofaka isikhalazo sakhe msasazi. Angakwazi ke msasazi kuba ke belapha ephondweni leli laseMpuma Kapa, umntu usifaka mos apha ephondweni isikhalazo sakhe, angakwazi umntu afowune kwii-offices zethu msasazi ezisebhisho kunye neeofisi zethu ezisemthatha, kuba ke inkonjane FM isifitshane emthatha, abantu bangakwazi ufowunela ebhisho kunye nasemthatha. Iinambari zethu ke msasazi zasebhisho ngu-040 635 0477-531-3773 0477-531-3773 umuntu afake isikhalazo sakhe via email ku email address ethi ecregistry@pprotect.org ecregistry@pprotect.org a email ke apho isikhalazo sakhe okanye ke mfazazi afexe afexele kwa 040-635-1286 angakwazi ke msasazi kubantu abekho lokucala lase inkonjani angakwazi ukuba ngabana msasazi andibhalele ku WhatsApp xa umuntu ufuna uncediswa ngesikhalazo sakhe uba angakwazi usifaka kule office ka public protect ukhumbule msasazi uba zikhona izikhalazo apho sifilish uba asikwazi uzithatha isikhalazo somntu even though sizisikhalazo sikarhulumente kodwa xa umntu engeka exhaust kuba kaloku siyi-office ka-public protector siyi-ofisi singumnyango wokugqibela xa uthe kanti umsasazi awuka-exhaust mhlawumbi ubuaplayele igranti kwa-social development wakhatywa emveni uba ukhatyiwe awabhena waza kuthi wazoripota uba ndiaplayele for igranti ndikhatyiwe ezo eso sikhalazo sakho sisikarhulumente siyasikhaba sithi hamba kuqala mbowubhena umsasazi so xa umuntu efuna ukuhlamba ufuna ukucetyiswa gabalala nam angandibhalela uWhatsApp or andifowunele ku 0732070198 ndimcebise into yoba ngabana angakwazi usifaka isikhalazo sakhe okanye angaya kweliphi na icala ziindlela ke msasazi abantu abanokwazi ukuba ngabana baqhagamshelane ngazo kunye neofisi yethu
njengangoku ubana singatsho ubana asinamanzi thina
umsasazi kwindawo yenu
sifake isikhalazo uba asinawo amanzi
umsasazi nafake isikhalazo uba asinawo amanzi sawufuna iinkcukhaxa niripotile yonke loo nto leyo and sibone uba siyakwazi usithatha isikhalazo senu okanye siyaphinda siniphindisela kumasipala okanye kuceba na
wow sisuna thina Mr. Dlamini ndicela ukunipha ilizwi lenu lokugqibela lilijongise kumphulaphuli wekonjane community radio
mandithatha elithuba phambi komr Dlamini ndibulele kuwe msasazi ndibulele kubaphulaphuli ndithemba into bangabana ngolwazi esithe sobelana ngalo apha abaphulaphuli benkonjane ye-community radio bazawukwazi into bangabana bazigabalala ngeeofisi ka-public protector kwaye xa benezikhalazo ezinento ukwenza norhulumente bazi kuthi njengeofisi ka-public protector sibasombululele zona enkosi kakhulu
Mr. Dlamini
masibonge kakhulu msasazi masithembe ukuthi ithuba osinikeze lona to reach out on people will be well received sibonga kakhulu and siyagqugquzela abantu ukuthi mabeze ngaphambili ngekhalazo i-office yomkhuseleko luntu is always ready to assist them
ndathi ke futhi besibulele kakhulu siyinkonjane community radio zininzi kakhulu into esizifundileyo besingayazi siyeke nje ukuyibona ipha ethivini kuphela le ofisi kodwa siyibone isiza ke nalapha kufutshane nathi
makubulele kakhulu msasa
ekhaya mkhaya qhongomvulo ukuya ngolwesihlanu from 3 to 6 malanga